Ya bonga kakhulu mfowethu uPhaka sanibonani kusihlwa bangani uhlukuba lapha ebusuku futhi ngiyacabanga senikhathele ukuhlala ningilalele futhi nginokukhathala kakhulu ngishe izwi ukusha izwi okuncane ngokushumayela kanzima bengikhuluma nje nomfowethu uPhaka lapho futhi ngimtshela ukuthi ngikholwa ukuthi lona ngomunye wemihlangano emihle kwedlula yonke inkosi engivumele ukuba ngibe kuwo isikhathi eside Ubukade ungumkhulu niyazi ukuthi ngiqonda ukuthini kodwa awumkhulu kakhulu bebengebaningi abawethamelayo kodwa iquality yawo ibimangalisa ukukholwa he kubukeka sengathi noma yini ibingenzeka ngiyaluthanda lolo hlobo lomhlangano lapho nje uzizwela ukuthi noma yini nje ingenzeka noma nini futhi ngiyakuthanda lokho futhi ngiliqiniso kuzoba nemiphumela ehlala isikhathi eside futhi izoziveza yona impela ngiyakwazisa ukubekezela kwenu konke nihlezi ningilalele ngishumayela amahora bese ke nibuye ngobusuku bulandelayo impela ningakumela ukujeziswa okuningi niyabo ngakho ke ngiyazi ninenqwaba yokubekezela kuhle ngakho ke ngifuna ukusho ngathi sonke ukuthi siyanibonga kulowo mfowethu Thomas angikwazi nje ukuzwakalisa imizwa yami ngomfowethu Thomas yena bengicabanga ukuthi ngiyamazi kodwa ngibe naye exovene nomunye umuntu ngixhawulane nowakhe oyigogo mkakho mncane futhi bayizinceku ngempela zikaKristu futhi impela ngiyethemba ukuthi uNkulunkulu ethanda ukuthi izindlela zethu zizophambana izikhathi eziningi kakhulu empilweni ukube bengiyini bantu futhi ngidlala ngapha ibandla lakhe beliyoba yindawo ebengizoya kuyo ngakho ke ngiyabathanda indoda
To interrupt Brother Branham like this, but I think he'll be all right on this occasion. Thank him for those compliments and those nice things he said. I just wondered if the people around here and all attending this convention would like to have him to come back again. What about that, huh? Everybody wants to... In fact, would you like him to come back next June?
Ngiyabonga. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu lokho kuhle impela ngiyabonga mfowethu Phaka impela ngiyuthi zonke izindleko ikhokhiwe nako konke siyanithakasela nonke onokubambisana okuhle usizo ngoba niyazi kuyabiza ukuba nalezi zingqunguthela futhi ngakho ke yonke into ikhokhelwe lokho kuhle kakhulu siyabonga nje yonke into phakathi nangaphezulu Inkosi isindisile yaphilisa futhi yonke into eyenzekile ngakho ke siyajabula nje ukuba yilokho ukubona lokhu siyakuzonda ukubona lo mhlangano uya emlandweni kodwa uzovela futhi emuva le ezikhathini ezizayo sizobona imiphumela manje sifuna ukubonga wonke umuntu futhi ngifuna ngezipho ezincane eningithumelele zona ngalesi sikhathi ngiyakuthakasela lokho impela kakhulu impela futhi manje siyahamba manje siyehla ukuvakashela umfowethu Big B South Carolina Columbia Columbus South Carolina futhi sizofanele sibe lapho kusasebusuku nangolwesibili busuku nomfowethu Big B bese ke siya ngale West Coast ngifuna ukunicela bese kuthi ke ukusuka lapho ngiyacabanga emva kokuba sesiqedele umkhankaso phezulu lapho ngifuna kuya e-Africa e-Australia e-New Zealand ngedlule nalapho ngingazinxusela imikhuleko yenu ukuthi uNkulunkulu uzongisiza na futhi ngiyanibonga kakhulu futhi siyabonga kakhulu ngazo zonke izinto ngizishona lokho mina uqobo nangabantu lapha abavele ethabenakele nginokwethu noma abanye babaphatheli bethu lapha nabadikoni nabanye babangani bami abavele ezansi lapho umelusi wethu lapha ngikaze ngikwazi ukubona umfowethu Neville ngicabanga ukuthi wethuliwe usethuliwe na ya mfowethu Neville ukuphi mfowethu Omen ngangikwazi nje ukukukhipha futhi ohi emuva lapho kukhulu nje awenyukele lapho umzuzu le ndoda ngiyazi ukuthi iyinceku yeqiniso kaKristu wayeyi-Methodist engaguqulekiyo futhi khona-ke wembukela umoya ongcwele manje oyi-Methodist enomoya ongcwele lona ngumelusi wethu igugu ngifuna ukukuxhawula mfowethu Neville ngiyabonga unezihlalo sengimaze iminyaka umfowethu Neville nowakho othandekayo umkakho omncane ngisho ngaphambi kokuba bashade futhi iminyaka engimaze ngayo akakaze ashintshe nakancane kuphela nje ukhuphukele phezulu kuNkulunkulu yilokho kuphela kodwa ungothembekile siyamthanda manje njengobelusi ube lapho iminyaka futhi siyethemba uyahlala kuze kufike uJesu uma kuzoba intando yenkosi futhi ubungathanda kusho izwi nje kubantu mfowethu Neville na
Well I am certainly delighted to be here in company with this good man of God that's been my privilege to associate with for this 10 years I don't know whether I've made a good Gehazi or not but I've tried to carry the staff for this Man of God, he's more than a friend to me. He's been, as it were, a father in the gospel for me also, even though I exceed him a few years in age. But yet I'm so delighted also to be in this meeting. Something got a hold of me down here in Southern Pines that I like this place real well. And I've enjoyed it immensely. I know that God had a hand in my being able to come here and be with Brother Branham in this meeting. Well, I've been delighted so much in being here that things have just worked out so convenient and so wonderful that I just can't praise the Lord enough tonight for all of this. But above all, I said when I came here, there is one thing that highlights the whole meeting for me, and that's this Word of God. Amen. I wouldn't, if I never see a person healed, if I never see anybody pray for the sick, if God just continues to give me His Word, there's delight that fills my soul from comes from the bottom of my feet to the top of my head, this Word of the Lord. And amen. I'm delighted that God has blessed this, our God's servant and prophet, and I felt the blessing come off of him onto me. So I'm glad I got to be here. I hope you all felt the same thing that I have in these services. God has really blessed His servant down here at this place, the reason I know that He expressed it a while ago. And great and mighty things that we have in faith tonight, Father, the Bible teaches us we don't need to have things visible. All we need is when we pray, believe, and we've already got them. Amen. I have them now because that's the way the Bible says it is. And I'm delighted in that because God is doing these wonderful things through this, our pastor, God's servant and prophet, Brother Branham. And may the Lord ever bless him and continue to keep him in this way. Praise the Lord.
Unkulunkulu akubusise mfowethu Neville ngokusuka enhliziyweni yethu yonke. Manje niyazi uma uya kwi-picnic uma umuntu othize ezabalaza esihlahleni esincane ndawo ndawo awu angeke wazi noma kuselapho noma cha niyabo ngoba kuvele kwasuka nje kwazabalaza noma ukuthize kodwa uma wazi ukuthi kukhona umukho omdala ohlale nje waqina wena kahle ungacabanga ngokungena ngaphansi kwaleso sihlahla futhi uphumule lowo ngumfowethu Neville ngokufanayo nje insuku zonke kuqhubeke nje ngqo ngakho ke ngiyajabula kakhulu ngalokho sino umunye umfowethu lapha umelusi omncane linye lamabandla angudade webandla lethu ezansi lapho uma engenyuki ngizothanda ukuba asukume mfowethu Junior Jackson umunye oyi-Methodist egcwaliswe ngomoya ongcwele Junior Jackson ukuphi na mfowethu Junior Jackson oyi-Methodist egcwaliswe ngomoya ongcwele nangu khona lapha mfowethu Jackson kukhona ufuna ukukusho noma yini ufuna ukuyisho na kulungile umunye lapha ngomfowethu Palma umunye wabafowethu lapha ungasukuma nje mfowethu Palma umelusi ovele ezansi emakhoni eGeorgia ungomunye wabangani bethu Futhi umfowethu Fred Man ngiyazi ulapha ungomunye wabaphatheli bethu ebandleni. Kuphi Fred na? Ndawo ndawo phakathi lapha. Uhlezi emuva ngemuva. Futhi Banks Wood, kuphi Futhi Banks na? Ungomunye wabaphatheli bethu ngapha. Umfowethu Banks wayengufakazi kaJehova niyazi. Futhi ungena emhlanganweni futhi wayenomfana okhubazekile uDavid, umlenze wakhe ushwabene ngenxa yovendle. Futhi ngangisemhlanganeni wethende futhi kokuqala wayebone wayelapho eDallas ebusuku noma eHouston ngekathi umoya ongcwele wehlela phansi ngesimo salokho kukhanya futhi bathatha isithombe sakho. Umfowethu Wood wayekhona, ngakho-ke ngangingamazi ngaleyo nkathi. Futhi wahlanganisa imali eyanele ungusonkontileka wonyukela emhlanganweni olandelayo. Ngaya phesheya kwezilwandle ngisuka lapho futhi ngaya emhlanganweni olandelayo. Wayenomfana wakhe okhubazekile novendle. Futhi ngenkathi sise ngangiyimi lapho ngaphansi kogcobo lukamoya ongcwele, ngibuyela emuva ngaphesheya kwesixuku ngakhuluma naye ngamtshela ngakho, ngamtshela ukuba sukume. David kuphi na? Ngabe ulapho kulobo busuku na? Ya, umfana wayekhubazekile nguyena. David, uma abantu bengakholwa ukuthi uNkulunkulu angaphulukisa umuntu osonteke umlenze wakhe ngovendle nezinto, ngifisa sengathi ungavele uphumele lapho umzuzu nje ubokhombise ukuthi ungahamba. Ya. Nakho kungesikho ukwenza umbukiso emphakathini kodwa nje ubufakazi. Nakho ndiyabo, akukho ngisho ukuxhuga noma lutho okunye. Uphile ngokuphelele futhi uphilile, ndiyabo ngempela. Uyamangalisa ngempela lokho iNkosi yethu engakwenza. Manje uma izomenzela lokho, ngani izokwenzela omunye umuntu? Ndiyabo, ngakho-ke impela kungukuthi nje uma singathola lelo hlobo lokukholwa. Manje kusobala nonke nejwayele ukwazi umfowethu Ben phansi lapha. Yena nje niyazi lo muntu ongamuzwa ngaphezu kwawo wonke umuntu ethi amen. Ngizolitshela kancane, ngiyakuzonda ukusho lokhu kuye umkakhe ehlezi lapho. Sonke siyamthanda uBen futhi kwakungaphambi kokuba ashadelwe ngangiphandle West Coast. Futhi lowo mfana uvele eNingizimu Indiana. Ngangiphandle lapha eWest Coast ngishumayela nje le phezulu obusukini obubodwa eSan Fernando Valley isigodi nabantu beBaptist ithendele khulu ligcwele abantu. Manje bangabantu abaphucukile niyazi. Futhi ngangishumayela nje le ngokuqondile ngezwe ukuklabalaza izinwele zimnyama eziyisiqhova eqhaqhazela njengomexico. Izinyawo ezimbili ezinkulu ziphakamele emoyeni, izandla zakhe kanjalo ngama ngathi, Ben, uvela kuphi nezwe phandle lapha na? Wayelapho. UNkulunkulu akubusise Ben, awungaphezu nje kunokuma. Sukuma nje wena nomkakho, sizothanda nje ukuba abantu ukuba futhi Ben, yilowo obekade enza bonke amen ezansi lapha kuleli khona lapha. UNkulunkulu akubusise. Amen. UNkulunkulu anibusise. Umfowethu weke sike sithunge senkolo ezama ukuthola indlela yakhe ngale emasimini ezimishini. Unathi kulobo busuku siyamazi ubekade ekongobele ezansi endleleni yethu isikashana. Ukuphi umfowethu wena? Ngabe usemhlanganweni na? Khona lapha nonkosikazi wakhe. Khuluma nje ngiyanitshela, impi phakathi kwengilandini Norway ixazululiwe. Uyindoda engizi futhi ungowase Norway. Konke sekuphelile abantu abathandekayo. Yebo myumzane, impi siphelile. Umfowethu Boze wayesezazi kobunye busuku ekhombisa isithombe sakhe futhi ethi, hawu, wathi kukhona usifazane lo ngudadewethu Satman. Futhi ngifisa sengathi bengingamsukumisa noFred phakathi lapha ndawo abantu abathandekayo. Futhi ungowase Norway kusobala. Umfowethu Boze ungowase Sweden futhi wathi uyazi ukuthi uJoseph kwenza kanjani. Wathi kukhona ninikazi lapha udadewethu. Wathi ungowase Norway. Wathi kusobala, uma ungeke ube ngowase Sweden kuhle ukuba ngowase Norway. Waphumela ngaphandle wabuka ngapha kimi futhi ngathi kusobala Joseph, kubi kakhulu ukuthi bonke angeke babe ngum-Irish, amadoda angum-Irish. Ngakho-ke sonke sinomqondo wokwemukela okuhlekisayo ezansi lapho. Futhi uHickenbotham kuphi na? Khona lapha ndawo ndawo. Awu, enye indoda emesabayo uNkulunkulu evele ezansi endleleni yethu. Omunye wayengumphatheli ebandleni ezansi lapho iminyaka neminyaka umngani wakhe udadewethu Akenbright, udadewethu Ruth Akenbright khona lapha. Ngikholwa ukuthi uhlezi phandle lapha esikhaleni sezihlalo. Sukuma bakakumaziye uMina Akenbright na, omunye wamaphini kamongameli weFull Gospel Businessmen, umzala kuye. Oh hey, uma ngigeja umunye wenu bafo, nina ngiyaziqhenya ngani nonke, ngiyajabula niphezulu lapha kanye nathi, asikwazi kungena lokuphuma. Umfowethu nodadewethu Dawu behlezi lapho futhi nodadewethu Brown, umfowethu Brown, umfowethu Makini, umunye umshumayeli weMethodist yonomoya ongcwele. Ukuphi umfowethu Makini na? Ukuphi ngalapha na? Uvela phezulu eOhio. Lapha emuva le lapha umunye onelungelo lokuzi sebenzela ozalelwa kulelizwi Methodist ezanyazisiwe kunjalo manje umpapathizo kamoya ongcwele uqhubekela phambili wenzela uNkulunkulu Petaila umunye umngani wami osifuba ehlezi ngapha mfowethu Pet Sukuma ningahle nonke nimazi uPetaila ngiyabonga mfowethu Pet uNkulunkulu akubusise wayengumgulukuti umdubulo umbulali uNkulunkulu wamsindisa futhi wenza ongcwele ngaye eshaya izithupha ecela ukugibela ezweni lonke ukulandela imihlangano nezinto niyazi ukuthi ngicabangani ngalaba bantu ukuthi bavelaphi na ngicabanga ngamaHebheru isahloko seshumi nanye banqunywa ngesaha futhi bazulazula bembethe isikhumba sezimbuzi nezikhumba zezimvu izwe elingabafanele bonke bathwala ubufakazi babo Tom Simpson uphu Tom na ngabe ukhuphukile na bengicabanga ukuthi ngibona imoto yakhe ephandle lapha yena nomndeni wakhe bengicabanga ukuthi ubelapha mhlawumbe benginephutha yebo begwija phansi laphezulu njengokuluma entanjeni yokudoba laphaya qubuqubu kanjalo kulungile inkosi nibusise nonke siyajabula ukuba lapha napa abanye abavele Georgia izindawo ezahlukahlukene futhi siyajabula ukuthi nonke nilapha nokuhlangana kwabangani bethu bakudala ngibuka udadewethu Pick n Paul ovele Chicago ngicabange ukuthi benginjalo nodadewethu Little futhi eceleni kwakhe nodadewethu Tamiko abayikuku abantu abathandekayo abavele Chicago lelo qembu labesifazane ebelithandeka kakhulu kimi abanye abahlezi lapha mfowethu angikwazi ngisho ukubiza igama lakhe nabavele ezansi eGeorgia ndawo ngikonke lokho hoyi bavele nje bonke banamathela ngapha siyajabula ukuba kule nhlanganyelo Mfowethu Bozetho mdalo evamise kungitshela wathi Mfowethu Branham yazi ukuthi yini inhlanganyelo na ngathi ngicabanga kanjalo wathi abafa ababili emkhonjini owodwa ngakho ke nakho lapho ukhona kodwa sinenhlanganyelo Inkosi ibe nomusa kini ngiyanibonga ngakho konke likwenzile futhi ngizobeka omunye walena lomhlangano phansi ohlwini lwami njengomunye womaka ababomvu kwezinsuku zami zenkonzo ngokubambisana kwenu kuhle laba bafowethu abakahle nodadewethu futhi wonke umuntu emukelekile kakhulu ukuzizwela kanjalo sekhaya nje ngize ngishumayele mina uqobo ngisho izwi Manje umfowethu Ned Iverson usazoqhubeka nezinkonzo emuva kwami ezansi eColombia ezansi kanye nomfowethu Big B umfowethu Ned ngabe ungaphakathi kulobo busuku na angazi noma yebo emuva ngemuva iPresbyterian egcwaliswe ngomoya ongcwele ehe futhi uDokotela Lee Veli nomkakhe abayigogo abangani abathandekayo bami umfowethu Veli usebenze kanye nami emhlanganweni umngani oligogo ngicabanga ukuthi lamadoda wonke ethuliwe nezinto ngabe nilapha mfowethu Veli na ngabe nisesakhiweni kulobu busuku na emuva ngemuva inkosi kubusise dadewethu Veli ukuphi na angingaphezulu kunokuba ngivayizelise kuwe uNkulunkulu kubusise dadewethu siyajabula kakhulu ukuba nabo bonke lapha Futhi nonke ngikhulekeleni manje futhi ngiyaqhubeka nje ngokukholwa ngikholwa ukuthi kakhulu noma ngasiphi isikhathi singahle sibone ukufika kwenkosi angazi nje ukuthi kanjani nini kuphi kodwa ngifuna ukulungela uma efika futhi kezinye izikhathi ngingahle ngicabange ukuthi kungahle kube ngalendlela futhi kungahle kube ngenye indlela kodwa empeleni ngifuna ukuba lapho efika ngifuna ukuhamba kange naye manje lokho ukulangazelela kwami futhi hayi ukuthi kuphela ngifuna ukuhamba ngifuna bonke abangani bami ngifuthi ngifuna zonke izithe zami ukuba zihambe nazo ngifuna wonke umuntu ahambe ngibe nombono omncane noma angifuni ukukubiza ngokuthi ukuguqulwa angikaze ngibe nombono onjalo ngangimile phezulu lapho ngikubuka ngibuka emuva kimina uqobo lapha maduzane abaningi benu bakufundile kuyiphepha bhuku nezinto abangani angeke nikwazi kugeja lokho ningakwenzi nje manje kukhona ndawo lapho ngangilapho njengoba ngilapha ngibuka emuva kimina uqobo ngibe nemibono ngiyazi ukuthi imibono yini uma lokho kwakungumbono kwakungoxakile kwengake ngaba nawo futhi ngibabonile abantu labo asebedlule ngibabonile lapho omdala wayesencane futhi babemile lapho izidalwa ezingabantu njengoba nje nginjena kuphela bengenazono kwakungaphezu kokuphelela okuphakeme kakhulu angeke nje washo ukuthi kwakuyini futhi lapho sengaze ukuthi ngizofanele ngibuyele emuva kwakunento eyodwa kuphela ukuthi ngizobuya ukuzama ukuncenga abantu noma ngabe yini oyenzayo ungakugeji angeke wakwazi ukukugeja yonke enye into makuthi yonke enye into ihambe kodwa lungiselela lokho niyabo noma ngabe yini oyenzayo ngizobe ngiya emasimini ezimishini manje uma inkosi ithanda kulobu busika uma sengibuya kulolu hambo ngakho ke ngikhulekeleni ngoba lapha kulula kanye ngesikhashana ukubona umoya ongcolile ungena emhlanganweni futhi uzama ukuphazamisa kodwa kulezo zindawo lezo yizinyanga abathakathi nodeveli kungcono wazi ukuthi ukhuluma ngani impela yiba nakho isizathu bangamadimoni futhi bazokuphonsela inselelo khona lapho izantsi kodwa kanjani akukaze nakanye ngikusho nesandla sami lapha ebhayibhelini lami akukaze nakanye futhi niyazi ungacabanga ukuthi kukangaki emhlabeni ujikelele kuphonselwe inselelo kodwa lokho uNkulunkulu akungenise enkundleni wase edabula amakhethini emuva futhi wazikhombisa yena uqobo uNkulunkulu ngokufanayo nje njengoba wayenjalo ngesikhathi sika Eliya usenguNkulunkulu ya akukaze nakanye ingalesi sizathu mina abanye benu abanye befundisi bayafika bangicele ukuba ngize ezindaweni zabo ngilinda ngize ngizizwele ngiholeleka ukuba ngihambe kodwa ke uma ngifika ngiza nje ngegama lami uqobo uma ngiza kanjalo ukuba nje ngibe ngumngani wakho kodwa lapho ngizizwa ngiholeleke ukuthi ngize kodwa ke ngingeza ngegama lenkosi uJesu susa izinyawo zakho kuleyo ndiza ingeyami amen ngiyakulawula konke egameni likaJesu Kristu kodwa ke ufanele uhlangane naye phandle lapho khona ke ngoba uyinxusa likaNkulunkulu ngaleyo nkathi kodwa manje lapho elinye ibandla likuthuma noma omunye umngane kubiza okuthize uyahamba nje ucabangela futhi hey ucabangela ngicabanga ukuthi ukhathele ukulalela lowo manje ake siphenye iBhayibheli yelidala linomusa futhi ngaphambi kokuba senze lokho asikhuleke niyabo siyakhuluma nokunye futhi manje ake sibeke phakathi nendawo izingqondo zethu ngakuye manje emizuzwini embali landelayo
Our Heavenly Father we were thanking the people for their kindness and their great generous
Baba wethu wasezulwini besibonga abantu ngomusa wabo nangeyabo emikhulu imizwa enobubele ngakithi nokuthi sibathakasela kanjani futhi manje baba sifuna ukubonga wena ngaphezulu kwakho konke ngoba nguwe Nkosi owenze lokhu nguwe osibusisile futhi wasivumela ukuba sihlale ndawonke ezindaweni zasezulwini kuKristu uSathane ubezophazamisa futhi one umhlangano wethu kodwa usithande kahle kakhulu nje waza sivumela sonke sihlangane ndawonye futhi sibe nenhlanganyelo ngasezwini futhi siyayithakasela kakhulu uNkulunkulu nakuba ngithe ukusha izwi kancane ngenxa yokusha kwephimbo Nkosi ngibe nesikhathi simnandi kangaka ngizizwela umoya wakho ubusisa umphefumulo wami izwi lingafuni lutho ligeleza nje ngemifula ngize ngifanele ngihlale phansi uNkulunkulu ngiyabonga kakhulu ngalokho Ngikwanga thi umfowethu Parker nabo bonke abasebenzi bakhe nalendawo esimemile Nkosi sengathi bangabusiswa banikeze izinkulungwane zemiphefumulo yizwa lapho bekhulekela abagulayo yizwa imikhuleko yabo Nkosi futhi uphulukise abagulayo futhi lapho bezama ukwenza ukuthile egameni lakho kohloniphe Nkosi banikeze isithelo sikamoya futhi banikeze isifiso esikhulu senhliziyo yabo Nkosi imiphefumulo yokuqashwa kwabo kwangathi ingani lolo suku lapho simi lapho phambi kwakho kwangathi imiphefumulo ingavela ndawo zonke bekaxa ngezingalo zabo lena eyigugu indoda ebesabayo uNkulunkulu nabasebenzi bayo ukube awuhlala ngensimini futhi phakha besingeke sibe lapha Oh Nkulunkulu siyazi ukuthi leso yisifiso esiqotho sanoma yipi inceke iqiniso kaKristu siyazi ukuthi bangahola ezizihluphekelayo izidalwa ezingabantu ezilahlekile kuKristu osindisayo ngiyakubonga ngakho konke futhi manje Nkosi siyakhuleka manje ukuthi uzobusisa ngamunye futhi ubusise imihlangano ezayo yonke indawo hamba nabo lonke ikhaya yiba nabo njengoba sihamba kulobu busuku ukuya emakhaya ehlukene yiba nathi endleleni hlale esondweni qhelisa isitha kithi Nkosi futhi ngikhuleka ukuthi uzosipha lezi zinto manje siphe isifiso sezinhliziyo zethu sonke isicelo kulobu busuku futhi esami singukuthi Nkosi ukuthi uzohlephula isinkwa sokuphila kithi futhi kulobu busuku Kukhona abanye lapha abangasindisiwe basindise noma ngubani odinga umoya ongcwele ngobhaphathizo bangathi ungafika kulobu busuku noma ngubani ogulayo baphulukise noma ngubani okhathazekile banikeze injabulo siphe khona Nkosi busisa izwi lakho manje njengoba silifunda futhi kwangathi umqalisi angasinikeze ingqikithi sicela egameni lika Jesu amen uJohane ngcwele sahluko sokuqala amashumi amathathu nanhlanu kuya emashumi amane nanye ngithanda ukufunda lamazwi ayigugu
And again the next day after Jesus stood and two of his disciples
futhi ngangomuso futhi wayemi uJesu nababili kubafundi bakhe ngiyaxolisa wayemi uJohane nababili babafundi bakhe ebona uJesu ihamba yena wathi bheka iwundlu likaNkulunkulu futhi abafundi ababili bezwe ekhuluma bamlandela uJesu
Then Jesus turned and saw them following
Kodwa ke uJesu waphenduka wababona belandela wathi kubo nifunani na bathi kuye rabi okungukuthi ngokuhunyusha mfundisi uhlalaphi na wathi kubo uzani nibone futhi ngakho ke beza babona lapho ehlala khona bahlala naye ngalolo suku kwakungaba ihora leshumi Omunye walabo ababili abamuzo uJesu noma uJohane khuluma bamlandela wayengo Andreya umfowabo kaSimon Petru.
He first finds his own brother Simon.
Futhi uthola umfowabo uSimon wathi kuye simfumene uMesiya kungukuthi ngokuhunyushwa uKristu.
And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, "Thou art Simon,
Wamisa kuJesu, uJesu wambheka wathi, "Wena uSimoni kaJona, uzakubizwa ngokuthi uKefase, okuhunyushwa ngokuthi itshe." Manje kwangathi uNkulunkulu angenezele izibusiso zakhe kulilizwe. Manje ngifuna ukudweba kulobu busuku uma iNkosi ithanda isikhashana okweigama amagama amabili engifuna ukuwasebenzisa kulokho lapho. Amagama amabili engifuna ukuwasebenzisa lingukuthi ukushisekela nokuneliseka. Manje njengoba sazi futhi sonke siyakwenza ukuthi thina manje sibone ukuphola okukhulu ezizweni ngenkala ukuphuma kwakukuningi okucebezelayo emhlanganweni abantu babe semihlanganweni yomkhuleko yonke indawo ngaxekwa amaphepha angixeka owesifazane oyedwa washayela amamayela izinkulungwane ezintathu etekisini ukuba nje afike emhlanganweni eCanada Abasashisekele nhlobo kubukeka sengathi sekube nokuwa futhi kubukeka sengathi akusekho kushisekelo kuningi akusekho kuningi kakhulu noma kanjani kungesikho kuningi njengoba befanele ukushisekelo kuncane kakhulu Manje mayelana nokushisekela kuphela esinakho akusiyo imihlangano yobusuku bonke lapho ngangidlala emsamo kanye izinsuku eziyisishiyagalombili nobusuku ngaphandle kokuhamba ngizama ukukhulekela bonke abantu futhi ekugcineni kwakukhona abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amane nento belindele ukukhulekelwa niyabo angikwazanga ukukwenza kodwa babethatha iqembu ngaleya futhi bangene emahlathini babethatha iqembu ngaleya baye emahlathini abefundisi bekhulekela abantu kwedlule kuze empaphathizweni kamoya ongcwele babengaphumuli nje baze bemukele umoya ongcwele ngicela uxolo ngithe izinkulungwane ezingamashumi amane nambili ngiyakholwa ubungabuka phezulu ephephabhukwini kwakukhona izinkulungwane ezingamashumi amabili nesishiyagalombili kwakunjalo ababesalokhu belindile amamayela ngaseJohannesburg kwakungekho ngisho indawo owawungayiqasha namadolobha amathende phezulu nako konke abasashisekeli nhlobo niyabo imililo yemvuselelo iyalotha ukushisekela manje sekungukuthi woza nje futhi ujoyine ibandla noma ukushisekela okukhulu ngukuthi sekela imishini yomsakazo ethile noma udaba oluthile lwethelevishini nokulwenza lube uhlobo oluthile lombukise nesesilungile isizathu impela izakhiwo ezinkulu ukwakha izikole ezinkulu nokunye nokunye kanjalo kubonakala sengathi lokho ukushisekela manje uhlobo lokulahleka kombono walowo mkhuleko nokucindezela futhi njengoba babevamise ukuba nakho ayikho into eyenzekile ngingathanda nje ukwazi ukuthi bekuyini futhi manje ababonakali beshisekele ngakho ungalivakashela leli bandla noma ubiza abantu ukuba beze e-altar futhi kwakuvamise ukuthi babeyovele bagijimele e-altar futhi ngibone isikhathi ngenkathi ngangishumayela ngaphambi kokuba ngisho ngiqede intshumayelo yami i-altar futhi phansi phezulu ezikhaleni zezihlalo kwakunabantu beshaye ulayini ngisibonile isikhathi lapho umoya ongcwele wawuphumela ezithamelini futhi ubikezele futhi utshele umuntu othize okuthize futhi abantu bemangala futhi baquleke ngqo esihlaleni sabo kukhona okungahambi kahle ndawo kusalokhu kwenza into efanayo kusalokhu kuyivangeli elifanayo angikaze ngishintshe nakancane sekungaqala ngaqala nje ngelingembeje yizwi likankulunkulu elinqunu futhi ngahlala kulo ngqo kusukela lapho iminyaka engamashumi amathathu nambili kade ngisemuva kwepilipwiti futhi angikaze ngihoxise noma yini noma ngiguqule noma yini ngikusho ngendlela engaqala ngayo angeke ngilihoxise yizwi likankulunkulu futhi uma ngilisho njengoba nje lishiwo lapha ngesikhathi esizayo ngifanele ngisho into efanayo ngoba nansi indlela elilotshwe ngayo lapha niyabo ngakho-ke angeke nje wenze noma yini okunye ngalo futhi umoya ongcwele usalokhu wenze into efanayo ngakho-ke kodwa kubukeka sengathi akukho kushisekelo kwanele manje ngiyazibuza ukuthi kungani kungeke ukushisekela njengoba kwakuvamise ukuba khona na ngikholwa ukuthi isizathu sokuthi uma kungekho kushisekelo kungako njengoba kwakuvamise ukuba khona abanelisekile njengoba babevamise ukuba njalo ufanele uneliseke ngaphambi kokuthi ushisekele hayi ukushisekela uthatha isikhathi manje esikhundleni sokuvangela nokuzama ukwenza okuthize wonke umuntu ufuna isikole esikhulukazi noma into ethize enkulukazi abangayifundisa futhi benze abefundisi babe namamenazi angcona sepulpiti nokunye niyazi ukuthi yini engiyikholana ngikholwa ukuthi abantu abanelisekile ukuthi uJesu uyeza masinyana ngikholwa ukuthi banelisekile ukuthi uza kulo nyaka futhi ngikholwa ukuthi yingaleso sizathu bengashisekele ngoba banelisekile ngokugcwele kunjalo abanelisekile ukuthi unabo ukuba bebenjalo bebezobuyela ezwini kunjalo futhi manje abantu abaningi bangahle bangakuqondi kahle Uthando, uthando luluqondisa izigwegwe. Ufanele ubaqondise izigwegwe abantu uma ubathanda. Uma intombazanyana yakho ibihlele emgwaqeni njengoba ngishilo namhlanje kuseni, yenza amakhekhe othaka uma uyithanda ngempela ubuzo yisuse emgwaqeni. Ubungathini kubo mkakho bethe John othize thize noma ngabe ungubani igama lakho yazi umyeke nje aphume agijime nenye indoda ngoba wena uthe buzise ithize yakhe encane ufuna ukukwenza futhi ngiyamthanda nje kakhulu ngizomyeka kwenze buyoba ngumyeni nezaba izintekenteke ubefanele akuyeke futhi athole umuntu othize omthandayo ozomnakekela bengingakuqondile ngaleyo ndlela ngoba angeke ukwenze lokho kodwa yini engizama kuyithola na yilokhu ukuthi ukuba ke uNkulunkulu beyothi kuEva Eva omncane bandla uyazi ngumntana wami ngingingi wena ubungaqondile ukwenza lakho kusobala ubengaqondile ukukwenza impela ubengaqondile kodwa ukwenzile futhi siyazi ukwenzile siyayibona imiphumela yakho okwamanje kodwa niyabona wayemthanda futhi wayefanele agcine izwi lakhe kuye futhi uNkulunkulu uzofanele agcine izwi lakhe kithi ngakho ke sifanele silalele izwi lakhe futhi uma silalela izwi lakhe futhi simbone ekuqinisekisa lokho athi uzokwenza khona ke senelisekile kunjalo ukuthi izwi linjalo manje lapho sithola siletha lapha kungekudala lo mvangeli omkhulu okaMohammed nakufunde ephepheni njengoba ngenzile lo okaMohammed waphonsela inselele lo mvangeli ukuthi uJesu Kristu wayengumuntu okhonzwayo ukuthi abantu babelandela umuntu wayekhola kuNkulunkulu ofanayo umvangeli ayemkhola kodwa wathi uJesu akaziyele indodana yakhe kungukukhonza nje okwenziwe ngumuntu futhi umvai waphonsela inselelo umvangeli wathi iBhayibheli lasho ukuthi imisebenzi ayenzayo uKristu abalandeli bakhe bazokwenza okufanayo wathi manje ngizongenisa abantu abagulayo abangamashumi amathathu futhi nawe ungenise abantu abagulayo abangamashumi amathathu futhi ngizophilisa wonke umuntu obaphilisayo niyabo futhi umvangeli wagijima washaywa ngumoya futhi kube ngangingumvangeli ngiyakholwa kuba ngangingenakho ukukhola okwenele ukukwenza ngangingeke ngivumele lowo ongakholwayo ame lapho ngangiyothi ngazi othile amazingeli ethu onokukholwa ukukwenza ngalina ufanele uneliseke okokuqala ukuthi nguNkulunkulu khona ke uyazi ukuthi umi kuphi ngiqinise neliseka kuqala bese ke uthole ukushisekela kwakho Nakuba abantu besho ukuthi uNkulunkulu ukange nabo kodwa akusikho konke umama wayevamise ukuthi izenzo zikhuluma kakhulu kunamazwi impela kuyenzeka ufanele kwenze ukukholwe uneliseke khona ke uzoshisekela Jesu wathi uma ungithanda yondla izimvu zami manje yilapha ngicabanga ukuthi sehlileke khona kakhulu ngokondla izimvu zakhe uma ungithanda yondla izimvu zami namuhle cishe kunda izimvu zami zifake endaweni futhi uthathe yonke into abanayo ubenze babambise ngekhaya labo nangayo yonke impesheni yabo yokuguga nangakho konke okunye ukhuluma ngokugunda uJesu akazange kusho lokho Umfowethu Parker ushilo namhlanje kuseni uNkulunkulu uyabathanda abantu bakhe uyazithanda izimvu zakhe wathi zondle futhi izimvu zifanele zibe nokudla kwezimvu futhi akazange athi fundisa izimvu zami wathi zondle hayi ukuzifundisa
Give them sheep food What is sheep food the bread of life
Zondle zinike ukudla kwezimvu yini ukudla kwezimvu na sinko sokuphila uJesu isinko sokuphila ivangeli iqiniso lishumayele ngaphandle kokuxekisa khona ke uyazi ukuthi lapho uyofanele uphendule ngosuku lokwahlulela ngomphefumulo wabo njengomfundisi wevangeli ngama bese uthi yilokho kwakulotshwe ezwini bondle ngeqiniso yondla izimvu zami
When John was so concerned.
Ngekati uJohane wayishisekele kakhulu ukuthi wayazi ukuthi uMesiya wayezofika ngonyaka wakhe. UJohane umbhaphathizi wayekwazi ngakho ke wayazi ukuthi uMesiya wayezofika onyakeni ayiphila kuwo.
But when he came out of the wilderness, he never started no schools. He never started no colleges. He never started no organizations.
Kodwa ngekati aphume ehlane akazange aqale izikole, akazange aqale amakholeji, akazange aqale izinhlangano. Kanti na wayenelisekile ukuthi uMesiya wayezofika ngesikhathi sakhe. Ukudla kwakhe, umlayezo wakhe, isenzo sakhe kwanikeza ubufakazi kuso.
And we believe that he's coming to this age. Why do we want to hold up big things?
Futhi siyakholwa ukuthi uzofika kulonyaka. Kungani sifuna ukubekelela into enkulu na? Kungani siyofuna ukwenza sakhe izigidi zamadola ezikoleni nezakhiwo bese kesithi uJesu yeza na? Ngani? Umphakathi wazi kangcono kulelokho. Bayazi ukuthi ukhuluma ngento ethize ungayikholwa. Yenza lokho esikushumayelayo. Kunjalo manje sifanele sikwenze lokho. UJohane wayeqiniseke kakhulu ngenkathi ezalwa wayazi ukuthi wazalwa ngokuzalwa okuyinqaba. Sonke siyazi ukuthi uZakhariya wayibone kanjani ingelosi futhi lokho kufanele ukuthi kwakungukuzabalaza ezithandanini ezindala. UZakhariya wayeyindoda esikhulile no-Elizabeth wayengowesifazane osekhulile kodwa babekholiwe ukuthi uNkulunkulu ngelinye ilanga wayeyobanika ingane wayeyinyumba. Futhi siyazi ngekathi uJohane ezalwa ukuzalwa okungajwayelekile futhi azi ukuthi wayezoba inceka kaNkulunkulu kufanele ukuthi kwakunzima ezithandanini ezindala ngokuba bayazi ngokwesikhathi sempilo babengeke baphile ukubona lowo mfana angena enkonzweni yakhe.
And John's father was a priest. But instead of him for that calling,
futhi baba kaJohane wayengumpriest kodwa sikundleni sakhe nalolo bizo ehlela ezantsi ekholiji lapho ubaba wakhe wayephuma khona wayengeke ehlele ezantsi lapho wayengeke athathe amashansi kukho wayengeke nje axubane nakho.
Because he seen that in the scripture he was to be the voice of one crying in the wilderness.
Ngoba wakubona lokho empalweni wayefanele abe yizwe lomemeza ehlane. Wabona ukuthi wayezoba isithunywa esasizohamba ngaphambi kukaMesiya futhi yena ufanele aqiniseke ngakho futhi wahlale ehlane waze weneliseka futhi kholeke washisekela wayenelisekile.
Wayefuna
ukudlala wayeqiniseke kakhulu ngakho ukuthi wayezobona uJesu waze washo lokho. Nango umi phakathi kwenu manje, nango oyedwa phakathi kwenu yena eningamazi. Wo, ngiyakuthanda lokho. Kukhona yedwa phakathi kwethu kulobu busuku kodwa ngiyajabula ukuthi yena siyamazi futhi ngiyakholwa ukuthi nguye ofakazayo. Umoya ongcwele omkhulu uyafakaza ukuthi uJesu yeza masinyana ngoba kungokwezwi futhi zonke izibonakaliso ziyagcwaliseka. Sisesikhathini sokuphela. Wayengafuni ukubalula ngaye yenze noma yiliphi iphutha ngakho ke wahlala ehlane waze waneliseka ukuthi wayezokwazi ukuthi uMesiya wayengubani. Uthi uNkulunkulu wamtshela ukuthi hloboluni lwesibonakaliso kufanele asibheke ngenkathi ebona uMesiya. Ngakho ke ngenkathi embona futhi wabona isibonakaliso esasifanele simlandele wayenelisekile ukuthi wayenguye. Wathi ngiyafakaza ukuthi nguye lowo ngokuba uNkulunkulu owayemtshelile futhi wabikezela ngomprofeti iminyaka engamakhulu ayisikhombisa leshumi nambili ngaphambi kokubazale. Wayeyizwi lomemeza ehlane lungisa indlela yenkosi futhi wenze indlela yakhe iqonde. Futhi uNkulunkulu wayemkhethe ngaphambili futhi wamisela ngaphambili emsebenzini walindela kulowo uNkulunkulu waze wezwa kulowo uNkulunkulu. Amen. Ngenkathi lowo uNkulunkulu emtshele ukuthi kwakuzokwenzekani wayenelisekile lapho ebone leso sibonakeliso wathi nanguya. Amen. Uma nje bezingabaqotho kangako uma bezingalinda ealtare hayi ukuthola uhlobo oluthile lomuzwa omncane bese sigxumela phezulu futhi sibaleke kodwa yahlalani lapho kungena indaba ukuthi kwenzekani hlala lapho uze uneliseke ngokuphelele ngamandla okuvuka kwakhe ukuthi umoya ongcwele ukubambile futhi uyakubamba futhi uyisitalwa esisha kuKristu Lapho uze ufe, uphinde uvuke futhi. Kodwa ke angeke uye emanzini ungumzenzisi. Uzoya lapho futhi uyazi ukuthi wakufela futhi wena wafa kanye naye. Manje uyaphansi ukuba uvuswe kanye naye futhi. Ukhombise izwe ukuthi uyakhole ukuthi wafa futhi wavuka futhi futhi ufile kanye naye futhi usevele uvukile futhi futhi manje uzohlala ezindaweni zasezulwini udle ukudla kwezimvu kunjalo
Andrew this great one that we're speaking of the brother of Simon
uAndrea lo nomkhulu esikhuluma ngayo umfowabo kaSimeyoni wahlala ubusuku bonke waze waneliseka Njengoba wayesahamba ngasekhwini uJohane lo mprofethi omkhulu wayelokhu ethi kukhona yedwa isikhathi sesisondele nonke ninenzalo yezinyoka otshanini ningacabangi ukuthi nithi ngingowalokhu futhi ngingowalokho sino-Abrahama ungubaba wethu ngiyakutshela uNkulunkulu angamvusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe Oh, wayedlulisa nje izembe empandeni yomuthi. Ngiyabo uJohane, wayeyindoda yasehlane. Bukani ukuthi wakhuluma ngani? Izimbazo, imithi, izinyoka, ngiyabo iloko ayekujwayele ngaphandle lapho ehlane. Futhi wathi izembe libekiwe empandeni yomuthi, futhi wonke umuthi ongatheli isithele sihle uzolahla phansi, futhi ushiswe. Ukugawula umuthi ngezembe unquma amakhanda ezinyoka nayo yonke into wayindoda yasehlane akumangalisa ukuthi uJesu wathi naphuma kuyobonani na lokho izibusiso ezikhohlwakele njengoba ngishumayelile ngakho lapho ewele igquma abafundi bakaJohane bathi naphuma kuyobonani umuntu ombethe izingubo ezinhle na Wathi lolo uhlobo abalibiza ngodokotela babongcwele futhi bembatha izingubo ezithambile banga izingane futhi beshadisa abasha futhi bangcwabe abadala ubamba ummese wepeni ubeyokwazi ini umuntu onjalo mayelana nenkemba ebanjwa ngezandla zombili phandle ekhaleni lempi na naphuma kuyobona oyedwa na abanye bathi kholeke naphuma kuyobona umhlanga ontengatengiswa umoya noma yiliphi iqembu elincane elingafika likushintshe usuka kulokhu uye kulokho na kulokhu kuya kulokho na hayi Johane wayenelisekile wayazi lapho ayehleli khona wayeyazi indawo yakhe wayengesu uye uJohane ozulazulayo qhabo qhabo wathi kolekene aphuma kuyobonani umprofeti na wathi futhi ngithi kini omkhulu kulomprofeti ungaphezu komprofeti
so John was convinced
Ngakho ke uJohane waneliseka futhi uqala ukushumayela futhi uAndrea wayekade ethamele imihlangano futhi ngakho ke ngenkathi uJesu edlula futhi uAndrea nomunye umfundi babelapho futhi uJohane wakhomba futhi wathi bheke iwundi likaNkulunkulu elisusa isono sezwe futhi bamlandela Ngiyakuthanda lokho ngifisa sengathi bengingaba nokufuzula kuningi kangaka kushumayeleni kwami uma ngithi bheke iwundi likaNkulunkulu elisusa isono sezwe futhi wonke umuntu wayezomlandela hey ake ngimtshela kuphi umfowethu uBranham na ngingakukhombisa Kunge kudala ngangisemhlanganeni webusinessman futhi ngangishumayele West Coast futhi kwakukhona umfothile owanyukela kimi wasethi awusha usuye umshumayele na ngathi yebo mnumzane wathi wenzani nalabo osomabhizinisi na ngathi ngingosomabhizinisi
And he said what kind of business are you in I said assurance business
Futhi wathi hlobolweni lebusiness na ngathi ibusiness lesiqiniseko wathi hlobolweni lomshwelethe na ngathi isiqiniseko wathi uluhloboluni na ngathi isiqiniseke sibuzisiwe uJesu ngowami ngathi uma uyikhathelele ipolice yomshwelethe ngingathanda ukuyixoxisana nawe umngani wami umnumzane Snyder umfana oyigugu ufika endlini yami futhi ngangimazi ngisengumfo omncane futhi saye esikoleni ndawonye wathi Billy ngithanda ukukuthengisela umshwalense Awu ngaba nedile encane kade yatshela kuye ngesike sikhathi emshayelenseni futhi angikaze ngiphinde ngiyithathe ngakho ke wathi ngathi Wilma impela ngibengingathanda thanda wena kodwa ngathi sengivele nginaso isiqiniseko wathi oh nawo na ngami wakibuka ngokungathi ngakingumzenzisi wayazi ukuthi ngangingenawo umshayelense hlobo kodwa ngathi isiqiniseko niyabo yena wathi oh ngiyaxolisa Billy wathi yayiphi inkampani la ngathi ukuphila kuphakade wathi ngikhole ukuthi ngake ngeza ngaleyo nkampani ngathi ufanele
Oh,
ngenelisekile ukuthi lungile, lungile. Ngakho ke uJohane washumayela futhi wathi, "Nanto udli likaNkulunkulu elisusa isono sezwe." Ngenkathi ngimbona ehamba enqamule ezithabelini edonsa isoni noma umuntu ogulayo futhi ukhuluma nabo futhi ngazi ukuthi lowo uNkulunkulu impela futhi noma kubani beyokwazi noma yini beyokwazi ukuthi bengingeke ngikwenze lokho ngingathanda ukuthi beka iwundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe ngiyathanda ukuba abantu bathi ngiyakukholwa manje sengiyaphenduka ezonweni zami ngiyamkholwa uJesu Kristu Oh ngiyakuthanda kubabona benza lokho.
And these disciples took right off after Jesus.
Futhi laba bafundi basuka ngoba landela uJesu futhi waqalaza wabathola wayesethi nifunani na bathi rabi ngokuhunyushwa nkosi uhlala kuphi wena na wathi wozani nizobona manje leso izimemo esihle kakhulu woza uzobona ngiyakuthanda lokho. Yiloko Philipu akusho kuNathaneyeli ngekathi uNathaneyeli wayethe ungaba khona ukuhle kuvela eNazaretha na wathi woza uzobona ngakho khona ke woza uthole ungahlala ekhaya futhi gxeke woza uthole niyabo woza uzozibonela wena manje bathi kwakuyisikhali sokuhlwa ngakho ke uAndrea wahlala ubusuku bonke wo leyo indlela enhle wahlale waze weneliseka lokho lowo muntu ayemtshele khona ngalobo busuku lokho ayekusho kuye noma lokho ayekwenzile ngokukhona okuthile kwamenelisa ngokuphelele uAndrea ukuthi wayengumesiya Ngosuku olulandelayo kuse-Eli ngempela ngiyacabangela wahlwitha ibhantshi lakhe lesiqoko futhi wehla ngoba uPetru wayezobe edoba ezathe fuleni futhi wathi woza ubone ukuthi ubani simtholile ngumesiya wayenelisekile lapho wayesenelisekile ngokuphelele ukuthi kwakungumesiya wayeshisekele ngomfowabo Yilonda abakulo busuku abantu abanelisekile ngomlayezo abantu abanelisekile ngomoya ngcwele uma ngempela uthole kweneliseka khona ke uyashisekela uyokwenza yonke into ongayenza ukwenza noma yini ozofanele uyenze ngakho Uthi hawo mfuthi pranema ngisuye umshumayeli hawo ungenza ukuthile futhi kubulali ke sikhathi ngaba nomhlangano wakukhona umlimi owathola ukusindiswa futhi waqaliswa ngomoya ngcwele futhi wayengena lutho kuphela ngaphandle kwesipiliyoni sakhe netruck kodwa wadonsela abaningi emhlanganeni wathola abanye abangamashumi amathathu abaqaliswa ngomoya ngcwele ngaphambi kwakho ngani na wayenelisekile futhi lapho esenelisekile wayeseshisekele indodakazi encane Ngani yaphiliswa siye saba nabantu abagulayo njalo ebusuku i-truck ligcwele bona ebaletha bevela yonke indawo amashumi amathathu athola umoya ongcwele Niyabo wayenelisekile ukuthi kwakulungile ngakho ke wayeshisekele ngomunye umuntu futhi thina si uma senelisekile ukuthi uJesu yeze masinyane sizoshisekela ngalabo abalahlekile bethu sizobe senza konke singakwenza ukukhipha ivangeli Uthakobe wahlala busuku bonke ngobunye busuku ebambene leyo nkosana ebambanayo wabambana ngamandla ubusuku bonke wayekade evikana noEsau lapha nalapho wayesabela kufa ngaye futhi wezwa ukuthi uEsau wayeza wabeka umkakhe kaphesheya komfula wawelela ngaphesheya kolunye uhlangothi futhi wagoqa phansi niyazi uNkulunkulu wehla futhi wabamba uJakobe futhi babambana ngamandla ubusuku bonke Ngakho ke wayenganelisekile ngokuphelele kokuqala nje kodwa ke sikhathi uNkulunkulu aqeda ngaso ngaye wayesenelisekile yebo wahlala futhi wabambelela waze weneliseka ukuthi ngokungu uNkulunkulu Foyethu wayengasamesabi kwesakungakathi wawela umfula futhi yena wayebuthakathaka futhi ixhuga isikhathi esibi kakhulu ayengangela kuso ubukeka kanjalo wayengobuthakathaka okwedlula konke ake haba yikho wayekade khubazekile nakho konke kodwa u-Esawu wathi kuye uzokivumela ngithumele impi ukuba ikusize na wathi angiludingi ngisho usizo ngani na wayenelisekile ukuthi uNkulunkulu ayebe nokubamba kuye wayengamnakekela haleluya uma bantu bebengenza lokho nje uma ungeniliseka ukuthi uNkulunkulu okubambayo anyakazise inhliziyo yakho akwenze isidalo esisha kuKristu Jesu makuthi ukukhula kufa noma ngaba yini enye ize unelisekile ukuthi angakunakekela kahle impela amen ngiyakuthanda lokho Shamkaru umfo omncane esakhuluma ngayo ngobunye ubusuku wayeshisekele umndeni wakhe yebo wayazi ukuthi babelambile futhi amaFilisti akhuphuka inkulunkwane yawo ngiyakholwa amakhulu ayisithupha lento ngiyakholwa amakhulu ayisithupha abo akhuphuka ngomgwaqo amadoda ahlomile wayeshisekele umndeni wakhe ngoba babezobulawa yindlala ngalobo busika kodwa wahlala lapho ecabanga futhi efundisisa ukuthi wayengenzani na wahlala lapho waze waneliseka ukuthi uNkulunkulu uyasigcina isithembiso sakhe manje bukani ukuthi wayecabanga ini manje lapha baba wami Abraham engiveza emzimbeni wami uPaul kusoka ngenxa yokuthi ngikholwa ukuthi uAbraham wayeyindoda kaNkulunkulu wayenelisekile washiya ikhaya lakhe washiya yonke into ayenayo ukuba akhonze uNkulunkulu
upon the mount that day when he offered up
Futhi phezu kwentaba ngalolo suku ngenkathi yenikele ngenqama esikudleni sika Isaka uNkulunkulu watshela u-Abraham ngoba wenze lokhu inzalo yakho iyakunqoba amasaka esitha
Your seed Abraham I promise you I swear by it Hallelujah
Kunjani inzalo yakho Abraham ngiyakwethembisa ngiyafunga ngayo haleluya oh hey manje ngizizwa nginokukholwa ngiyafunga ngayo Abraham inzalo yakho iyakunqoba isango lesitha sayo Manje uShamgari wayengathi ngizalo kaAbraham amen futhi uma uShamgari ubengacabanga lokho eyinzalo yemvelo kaAbraham kuthiwani ngalobu busuku futhi siyinzalo yasebukhosini kaAbraham na Woosh nicabanga ukuthi ngiyasangana mhlawumbe nginjalo ngiyeke ngizwa ngingcono ngalendlela kunoma ngenze ngenkathi nganginenye ingqondo ya Inzalo yasebukhosini kaAbraham ibandla linge yasebukhosini inzalo ethenjisiwe futhi uma inzalo yemvelo ibingathatha isibindi esikhulu kangako ibifanele yenzeni inzalo yasebukhosini ngobukhona bukaBoya ngcwele ugcobo nje lungeza ezikhombisa yena uqobo na inkazimulo Impela uShamgari wathi nginzalo kaAbraham lapho eqala ukucabanga ngakho uNkulunkulu wamtshela uAbraham ngiyakukholwa ukuthi inzalo yakhe iza kunqoba isango lesithe sakhe nampo bamasha bedlule esangweni lami wavele wafinyelela phezulu wathola ucijo lenkabi manje akazange ame akazange alinde ukuthi afunde ubulwa kwababili noma athi manje omi kancane ngizalo yasebukhosini ngizalo kaAbraham ngisokiwe ngakho ke uyazi onke lamaFilisti engamaqhawe amahla kade ezilolonga isikhathi esithe ngizohamba ngethele college futhi ngithola iPhD yami neLLD futhi ngizolifunda ukuthi balwa kanjani ababili ngizo funda ikhatheke izima yonke imithetho yebandla Uma wayekwenzile lokho yilokho kuphela beyokwazi noma yini mayelana nakho ubeyokwazi lokho kuphela futhi ubengeke akuhlanganise khona ke ubengeke akuthatheliseke lesitha ngeke wakuthatheliseke lesitha ngeke ngakuthatheliseke nakho kodwa ngiyakhumbula ngiphile ngaphansi kwesithembiso haleluya lokho sekuvele kungamandla akhe esengaphezu kokuqhathaniswa nokunqotshwa nokuphotswa phansi
I'm more than a conqueror right now.
Ngaphezu komnqobi khona manje. Hayi mina oqobo kodwa ngikuye owanginqobela yena. Yabo futhi lokho kuphila kuye phambili. Ngiyingxenye yenzalo yasemkhosini kaAbrahama. Ucabangeni nje umzuzu. Khona ke uthola ucijo lwakho lwenkabi. Xosha lowo devil esuke kuwe. Yebo. Wathi ngi angeke ngifunde ukulwa kwababili uma ekwenza ilokho kuphela akwaziyo ukuthi kwenziwa kanjani ukulwa kwababili nje. Ilokho kuphela ayengakhuluma ngakho. Namhlanje yile nto lesizama ukwenza ngayo namhlanje. Abantu bathi nginobizo empilweni yami ukuba ngumfundisi. Awu manje ndodana ngizobiza umbishopi futhi ngizothola ukuthi angeke yini ngikuvumele uYesu kweleli futhi ungafunda ukusebenza kwenqondo futhi ufunde zonke lezi zinto futhi cishe iminyaka eyishumi ekholiji kungahle kukulungise lokho kuyokwenza ngokwendele impela kuzomlungisa ukuze angeke aphinde sukume. Umehluko nje kunalokho kuyikho ukuthumela umfundisi namhlanje kunalokho kwakuyikho ebandleni lokuqala. Abalindanga eminyaka eyishumi, balinde izinsuku eziyishumi. Uma ukuthatha iminyaka eyishumi ukuthi uneliseke, baneliseke ezinsukwini eziyishumi. Amen. Angahle andeliseke ngokusebenza kwengqondo kodwa ufanele uthole isifundo sokuguqa ngamadolo. Izinsuku eziyishumi nje babenelisekile khona ke babeshisekele abanye. Abanye babo babengakwazi ngisho ukusayina igama labo. Ibhayibheli lathi babengazi futhi bengafundile kodwa babenelisekile. Haleluya. Angile ndaba ngemfundo ngenelisekile ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Ngenelisekile lona ngumoya ngcwele. Ngenelisekile ungumphilisi. Ngenelisekile ungumsindisi. Ngenelisekile uyeza. Ngenelisekile lokhu yilokho. Ngenelisekile ngiyakukholwa. Bathi banelisekile ukuthi ize kwenzeka. Babenelisekile khona ke babeshisekele ngemva kokuba basebenelisekile babeshisekele ngokukhiphela izwi lakhe kubo bonke. Leso kwakuyisibonakele sesihle sokuthi babenelisekile babeshisekele babengashisekele imfundo babeshisekele noma babengathi amen kahle nje babengashisekele ukuthi babengaba yiphi inhlangano noma ngabe babenalo yini ikhadi lokuhlanganyela noma qhabo babenelisekile ukuthi bonke ababekudinga kwakukuye. Futhi ngiyindlela efanayo kulobu busuku ngenelisekile ukuthi konke sikudingayo nguKristu. Awudingi imeya entsha, asibadingi omongameli abasha, asidingi ibutho elisha, asidingi ibhomu elisha, sidinga uJesu. Yilokho kuphela ababeneliseke ngakho futhi babekholwa futhi ukuthi wayezo babenelisekile ukuthi uyohlangabezana nakho konke ababekudinga. Wena unelisekile kanjalo kulowo busuku na? Uthi ngenelisekile akule ndaba ukuthi yini eza phambi kwami kuzokuqhathaniseka nakho. Akule ndaba ukuthi yini ezanga phambi kwami. Ngenelisekile yena uzonginakekela. Wathi yena uzokwenza. Ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni konyaka. Ningacabangi ngekusasa lizozicabangela lona. Kunjalo cabanga nje ngenamuhla. Uma uNkulunkulu ambathisa kanjalo insimu notshane ensimini okungukuthi namuhla kunjalo kusasa akunjalo. Futhi uma acabanga ngokwanele ukuthi akukho ngisho umzwilili ongawela emgwaqeni ngaphandle kokuthi yena azi ngawo, wazi kakhulu kangakanani ngezidingo zethu na? Ngenelisekile. Yingaleso sizathu ungangiboni nginxiba iminikelo nalokhu lokho. Ngenelisekile. Uma ngihlala nalelizwi uNkulunkulu uzohlala nami. Ngenelisekile. Angidingi ukuba nginikezwe kuzofika ngandlela thize. Mina nginje ngenelisekile nje ngiyakukholwa. Ngilikholwa lonke izwi alisho. Ngenelisekile ngalo. Ngenelisekile uzohlangana nazo zonke izidingo engizidingayo. Angizi kudingeka ukuba ngikhathazeke ngakho. futhi wayenelisekile futhi ukuthi babekadingi isikejale sokusebenza kwengqondo nazo zonke lezi ezinye izinto ukukuthatha. Babenelisekile ukuthi labo ababe babashumayeza wawuyikho konke ababekudinga ababezokwenza kube yilokho ababenakho. Ile inkathazo yakho namuhla bazama ukufaka ezinye izinto kubo, izivumokholo nezinto ezinjalo. Awukaze uneliseke kahle ukuthi umoya ongcwele uqinisile. Yilokho konke engikudingayo, yilokho konke enikudingayo, yilokho konke noma kubani omunye akudingayo. Ngathi se-Afrika kungekudala bebezama ukufundisa labo bantu ezansi lapho nezizwe, futhi uma ubaletha kumlungu uthatha isono somlungu. Unesono sakhe uqobo phandle lapho esizweni uyamngenisa uthatha isono somlungu. Khona-ke usengumntwana ophindwe kabili wathi hogogo noma wayenjalo kuqala nje. Into kuphela ayidingayo udinga uKristu. Amen. Hudson Taylor ngezinye isikhathi anikaze nizwe ngo-Hudson Taylor isithunywa sevangeli esikhulu eChina na kwakunomfana mncane oyindiya wasindiswa futhi waba nobizo enkonzweni. Uyafika futhi wathi mnumzane Taylor, wathi mnumzane Taylor nginga yithatha iminyaka emine yesayense ephathelene nokusebenza kwengqondo nezinto ezihlukene ayezofanele azenze, nokuthi kuzongithatha isikhathi eside kangakanani ukuthola iziqu zami zobuciko na. Umnumzana Taylor washo kuye wathi, indodana ungalokothi wokhele ikhandlela uhafu phansi ngaphambi kokuba uqale qhabo. Yilokho engikucabangayo nami, ungalindi ikhandlela lize lisho uhafu phansi. Nohlobo oluthile lokufunda esikoleni lushaye kuwe, uhlobo oluthile lelo ketshezi lokugqumisa ungakwenzi lokho. Kodwa ngithi masinyane nje lapho ikhandela lokhelwa qala. Angizami ukwesekela ukungazi, kodwa nake ngikuqondile. Uma ungazi lutho olunye, batshele ukuthi ikhandela lokhelwe kanjani. Yilokho kuphela abafanele bakwazi. Batshele ukuthi yini eyokhela ikhandela, batshele ukuthi yini evutha phakathi lapho, batshele nje ukuthi lokhela kanjani. Mabalokhele bazokunakekela konke okuseleyo impela. Awudingi ukuthi ukusho, hamba wedlule kulo lonke uhlobo lwamagama amakhulu ongawazi kokuqala nje, futhi ungasho lutho ngemuva kokuba usuwazi. Nebo, batshele nje uthi uNkulunkulu umoya ongcwele wangishaya futhi sengiyindoda ehlukile. Batshele ukuthi ikhandlela lokhelwa kanjani, buso kulindela ize lilanguke. Khona-ke liyashunqa ngaleso sikhathi, abaningi kakhulu babona muhla vele. Ubatshele nje ukuthi lokhelwa kanjani. Indoda ibubuthi uJesu ayinika ukubona kwayo phezulu lapho babenokuqophisana ngakho. Niyakhumbula ngenkathi edlula abafundi bathi, ngubani owonile, nguye noma umama wakhe, ubaba wakhe na? UJesu wathi, noyedwa, kodwa ukuthi imisebenzi kaNkulunkulu ingenziwe ibonakale, futhi wamnika ukubona kwakhe. Nakho kukhuphuka bonke ababhali nabafarisi, futhi uyise nonina babesabela ukufa ngoba basebevele bethe, uma noma ngubani olalela lowo Jesu waseNazaretha, lowo mprofethi uzokunikeza incwadi lethe vela ebandleni. Usuxoshiwe, abakakuguquli nakancane. Niyabona kuyefana, noma ngubani omlalelayo noma oya emhlanganelweni wakhe usuvele uphumile njengqo ebandleni kwasekuqaleni njengqo. Bayalisusa igama lakho lisuke ngqo encwadini. Ngakho-ke bahamba balanda uyise nonina bathi, ngabe lena indodana yenu na? Bathi, yebo, kunjalo. Bathi, siyazi ukuthi lena yindodana yethu, futhi siyazi yazalwa impumputhe. Awu, bathi, ukuthole kanjani ukubona kwakhe na? Bathi, mbuzeni usekhulile. Wathi, nikezani uNkulunkulu uduma, lo muntu uyisoni ngani? Wayengeke aphikisane nabo ngesayensi yezenkolo, impela ngeke, kodwa kunento eyodwa eyazi, wayenelisekile ukuthi wayengabona. Wathi, noma ngaba uyisoni noma cha, angazi ukuthi yisiphi isikole aphuma kuso noma lutho ngakho, kodwa leli ngelihle lilodwa iphuzu lokuphikisana. Lapho khona engake ngaba yimpuputhe, ngenelisekile ukuthi ngiyabona ngoba ungitshelile ukuthi ngingakwenza futhi ngamlalela. Haleluya! Into efanayo ngami, ngangiyimpumputhe kodwa manje sengiyabona. Ngake angangakubone lokhu, ngangiyisoni, wavula amehlo ami lapho engake ngaba yimpumputhe manje sengiyabona. Wayne puze likahle lokuphikisana impela wayinalo kakhulu kakhulu baze abanga phikisana naye zazi kana na wayenelisekile ukuthi angabona futhi yena wayenelisekile lokho yena wathi kuyinto exakayo manje ubeka phezulu nina bafo lapha ningabaholi bezenkolo besizwe futhi nina nithi nazi ukuthi yavelaphi le ndoda futhi lapha yona yenze isimangaliso kimi esingagazi senziwe emhlabeni lokho yinto exakayo futhi ngikhona ukuthi ungu siyazi wezenkolo muhle kakhulu kulokho ngani na waneliseka wayenento ethile eyamenelisa wayephuphuthekile wayekwazi kubona uDavide ngenkathi enyukela empini kaSawule uGoliyathi ngakolunye uhlangothi uDavide wayeyindoda encane kunawo wonke esigetshaneni uGoliyathi wayengomkhulu kunabo bonke uSawule wayeyoba ngongaphezulu ngokuqhathaniseka uSawule wayethi akabe amafitha ayizikhombisa kuyacabanga noma okungcono mhlawumbe ayisishiyakalombili ikhanda namahlombe engaphezu kwawo wonke umuntu empini yakhe futhi uDavide wayeyindoda encane kuno wonke lapho futhi wayeyindoda kuphela engaqeqeshiwe lapho kodwa mfowethu wayenelisekile inkazimulo niyabo ngingakuthanda ukubukeka engiyikho aphelani wayengaqeqeshiwe wayengenayo imikhonto wayengazi lutho ngayo futhi wayengumfana omncane nje obomvana kodwa wayenelisekile futhi wayeshisekele ngempi ababezibiza ngempi kaNkulunkulu ophilayo futhi wayenelisekile ukuthi uNkulunkulu owayemsizile ngaleyo nto ayimane ukubulala ibhubezi nebhere wayengamsusuluza impela lowo mfilisti ongasokile wayenelisekile phela ke uthola ukushisekela ngempi ngale ndaba ukuthi uthola okungakanani uma unelisekile khona ke uyashisekela kodwa ufanele uneliseke kuqala ngakho ke wayenelisekile ngiyakhumbula ngobunye ubusuku obushisa ngempela isipoki nxa zonke kuyiwa empini wo amathuba ayephikisana naye futhi wakhuleka wayelele phandle lapho ngaphansi kwesihlahlasi samajikijola impi yase ivele ilungele phandle lapho ukuhlangana naye wayelele ngaphansi kwalesi sihlahla samajikijolo futhi ngemuva kwesikashana weza into ethile iza futhi waqhubeka wedlula esihlahleni nile majikijolo futhi waphuma ngenye indlela wayenelisekile mfowethu akulendaba ukuthi amathuba ayephikisana kanjani wayenelisekile ukuthi uNkulunkulu wahamba wangena ngaphambi kwakhe Madoda umani ngama lapha kule busuku kungena ndaba ukuthi yini engalungile ngani umani ngawuzwa lowo moya ovunguzayo kamoya ongcwele uza wedlula kini futhi uthi ngiyinkosi ephilisa zonke izifo zakho ngiyakuphilisa manje Uma ungeneliseka mfowethu awuna ndaba ukuthi kuthintana kuni okuphandle lapho uyazi vele ukuthi kuzokwenzeka impela wayenelisekile futhi khona ke wayishisekele Samson emi phambi kwamaFilisti lomhlathi nje womnyuze esandleni sakhe wayengahlomile ngisho kodwa wayenelisekile ukuthi uNkulunkulu owamvusa wakwazi ngalowo mhlathi womnyuze ukubulala amaFilisti futhi wabulala inkulungwane Umprofeti obalekayo Mose ngikathi uMose ethole ukweneliseka ukuthi kwakunguNkulunkulu kulelo hlathi neyazi uMose akakazi abe nesipiliyoni noNkulunkulu wayenenqwaba yesayensi yezenkolo kodwa wayebalekile Kodwa lapho wayenelisekile ukuthi lewo kwakunguNkulunkulu esihlahleni ngoba izwi lakhuluma livele hlathini licaphuna umbhalo kuye futhi wayenelisekile ukuthi lowo kwakunguNkulunkulu futhi uNkulunkulu wathi ngizoba nawe Yazi wayekade lahlekelwe yikho konke okushisekela mayelana nomthwalo waseGibhithe wayekade phande lapho iminyaka engamashumi amane nabo beyisigcila kude le kodwa lapho wayenelisekile ukuthi kwakuyintando kaNkulunkulu ukuba khulula wathola ukushisekela ngqo ngosuku olulandelayo lapho wathele zathu nomgwaqo ungacabanga ukuthi kubonakala kanjani na Anye noziphora ehleze emuseini ukereshwa omncane enqulini yakhe intshebe ilengela phansi kanjena iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili budala ikhande linempandla likhanye langeni induku egwegwile esandleni sakhe ememeza haleluya ehlele eGibhithe kuyalidla yebo kunga kwenza wenze ngendlela ixakile kungahle ukuthi wamenza wenza ngokuxakile kodwa wayinelisekile ngani na ngizohamba nawe Mose ngizothatha le nduku esesandleni sakho futhi ngizobakhulula abantu bami manje induku egwegwile endadlana yayingabukeki kakhulu impela kodwa mfowethu wayenelisekile ngoba izwi kankulunkulu lalinayo wena uyazi ukuthi izwi likankulunkulu linawe futhi likuwe unganeliseka abantwana bamaheberu babenelisekile ukuthi wayekwazi ukugcina izwi lakhe yebo inqobo nje uma babeyoma kulo unkulunkulu wabatshela ukuba bangazikhothameli izithombe yilokho impela unkulunkulu ayekuqondile futhi babazi ukuthi uma babengasikhothamelanga leso sithixo ukuthi unkulunkulu wayengaligcine izwi lakhe babenelisekile ukuthi wayekwenzile futhi khona-ke lapho sebenelisekile mayelana nokuma ezwini lakhe unkulunkulu wayeshisekele mayelana nokuma kanye nabo umuntu elisekile ukuthi leli yizwi likankulunkulu unkulunkulu ushisekele ukukunakekela ngalo wakuzama emasimini angaphandle nakuyo yonke indawo uma unelisekile ukuthi lilungile kodwa uzofanele uneliseke bese-ke unkulunkulu uzokushisekela kodwa kuqala ufanele uneliseke ukuthi nguye futhi uyasigcina izithembiso sakhe khona-ke unkulunkulu ushisekele umata wayenelisekile ukuthi uma ujesu ecele unkulunkulu kuyokwenzeka wathi anginendaba ukuthi noma ubani omunye wabo uthini anginendaba ngisho uma udede wethu umariya engakholelwa kukho angikholwa anginendaba ukuthi urabi uthini kodwa nkosi ukube ubulapho mfowethu nga engafanga futhi wathi nakalokhu ngenelisekile uma ucela unkulunkulu unkulunkulu uzokunikeza kuzokwenzeka ngiyahamba ngiyehla ngqo ngiyoginqa itshe ngizokulungiselela ngenelisekile impela ngikhumbule ubaba wami ezansi ekhe ntakhe eminyakeni edlule izitshalo zonke zazisha futhi umshumayelo omdala wesekhethe uyafika futhi yena waye yikhehla elihle kakhulu lapho eseguqe ngamadwele akhe wahlala lapho kwaze kwaba kukhona osekwenzekile ngalolo suku bonke wayefuna ukukhulekela imvula ukuba ize ubaba wathi ngenkathi lelo khehla liguqa ngamadela alo futhi labona lezo zandla ezindala ezishobele phezulu emoyeni wathi wo nkulunkulu ngikukhonzile laba bantu ngabakho futhi izitshalo zabo ziyasha ubaba wathi waphuma wathi nyelele esontweni ngqo futhi waphuma phandle lapho futhi wathatha isihlalo sakhe somnyuzi wakhe wasiphonsa ngaphansi kwesonto ngoba wayazi ukuthi imvula yayiza enelisekile yebo mnumzane khona-ke wayeshisekele mayelana nesihlalo sakhe sehashi emuva kokuba uthola ukweneliseka umate wathi ukuba ubulapha umfowethu ngabe akafanga kodwa nakalokhu noma yini oyicela kunkulunkulu unkulunkulu uzokunikeza yona kunjalo kuzokwenzeka uma uzocela unkulunkulu akumangalisi lokho na ujayiri nesidumbu endlini yakhe ingane yakhe okungukuphela kwayo ineminyaka eyishumi nambili ubudala intombazanyana mlezo yafika ungayikhathazi inkosi ngoba yona isivele ifile futhi ujesu wathi okokuqala yena wathi kujesu intombazanyana yami isifile ngisho manje kodwa ngenelisekile haleluya wozobeka izandla zakho phezu kwakhe izoba ngcono wayenelisekile wayezwile ngojesu wayeyazi imisebenzi yakhe wayeyikholwa elizifihlile phansi enhlizweni yakhe wayekholwa ukuthi leyo kwakuyindodela kankulunkulu wayenelisekile ngempela ukuthi kwakuyikho liyazi akusiso izimanga na unkulunkulu wamphoqa odabeni unkulunkulu yazi ukuthi akuphoqe kanjani kunjalo ngezinye izikhathi ukunikeza ukugula yonke into enye ukukuphoqa nje kukho ukhombise ubunjalo bakho ukuthi uyini wamphoqa ujayiro waphoqeleka ukuba akukholwe ngakho-ke wakhombisa ukuthi wayeyini wathi uma uzoza ubeke izandla zakho entombazaneni yami noma ifile izophila ohe ngiyakuthanda lokho ngiyacabanga umata washo into efanayo ujesu wayenelisekile ngakho futhi isosha elingumroma induna yekhulu lalinelisekile uma kuphela lalingathola ujesu ukuba asho izwi lalelani lelo sosha umroma owezizwe umhedeni Yena wathi ngikumuntu phansi kwegunya ngithi kule ndoda leli sosha wena yena lapha futhi iyahamba futhi ngithi kulona woza futhi uyeza ngani na waye ngaphezu kwakhe yini lalifakaza na Jesu ngaphezu kwazo zonke izifo uphezu kwakho konke uma nje ngingakuzwa usho izwi inceku yami izophila nginelisekile ngempela futhi khona-ke emuva kwakho konke lokho namanje asenelisekile niyabo kwakuyini na ujesu wathi lokho kwakungukukholwa okukhulu akakutholanga lokho ku-israyeli khuluma izwi nje nakhu khona lapha uma ukhululeka kholwa ukuthi uyakwamukela lokho okucelile futhi uzoba nakho uma uthi kule ntaba nqukuleka futhi ungangabazi enhliziyweni yakho kodwa ukholwa ukuthi lokho kushilo kuzofezeka ungaba nakho kushilo khona-ke vuma ini na ngemivimbo yakhe ngiphilisiwe ngomusa wakhe ngisilisiwe ngezithembiso zakhe ngizolalela futhi ngizogcwaliswa ngomoya ngcwele nakho lapho khona uma unelisekile ukuthi uyaligcine izwi lakhe kodwa kuqala uzofanele uneliseke owesifazane wenomopho wayenelisekile kule ndaba ukuthi urabi wayetheni nokuthi umpristi wayetheni nokuthi umyeni wakhe wayetheni nokuthi noma ubani omunye wayetheni wathi lowo umuntu ongcwele uyindodana kankulunkulu futhi uma ngingathinte umphetho wengubo yakhe yilokho kuphela kumele ngikwenze ngenelisekile ukuthi ngizosinda nakuba udokotela yethi angeke asinde kodwa wathi ngingasinde uma nje ngingathinta umphetho wengubo yakhe wayenelisekile owesifazane emthonjeni wayenelisekile ngokuthi yena wayengumesiya lapho wayebone leso sibonakaliso sangokombhalo ukuthi wayazi ukuthi umesiya wayezoba yini njengoba ngishilo namhlanje ekuseni leyo mpilo yamisela ngaphambili lele lapho futhi kwathi nje angakhona amanzi afudumele athululeka amanzi apholile njalo athululeka phezu kwalelozi lokuphila unkulunkulu ayelimisele ngaphambili kusukela ekusekeleni komhlaba walibona ngokushesha kunjalo lapho kwakukhona abefundisi lapho abalibonanga abapristi abangalibonanga abapristi abakhulu abazange balibone abefundisi basesontweni abakhulu abalibonanga labizwa ngodeveli naleso esimpofu isifebe esincane phandle lapho unkulunkulu wayekumisele ngaphambili lokho kusukele kusekeleni komhlaba uma uke waba lapho wawulapho futhi manje ibhayibheli lathi ezinsukwini zokugcina umphiki uKristu uyokholwa kakhulu futhi afane kakhulu nento yangempela kuze kuthi bekuyodukisa bona kanye abakhethiweyo ukuba bekuyokwenzeka kodwa akunjalo kulungile futhi konke uyodukisa bonke phezu komhlaba abamagama abo ngalotshaka encedini yokuphile yewundlu kusukela emvuselelweni yokugcina na lokho akuzwakali njengebhayibheli kuyazwakala na kusukela ekusekelweni komhlaba angeke usabakhohlisa ngoba balele khona ngoku lelozwi ngenkathi bebona lezo zinto zivela kuyimpilo bayayibamba khona manje abanye bazozulazula bathi akukho lutho kuloko he niyabo abanelisekile akukho lutho lapho kuba lubanelise akukho lutho kubo ukuba bakholwe ngalo umama wayevamise ukuthi ungalithela kanjani igazi kuthenipu lapho kungekho gazi kuwona kunjalo izimvu zami ziyaliza iphimbo lami bayalazi izwi liyini iphimbo lakhe na nali lapha lezi zivumokholo abazilandeli kodwa bezwa iphimbo lami bayalilandela owesifazane emthonjeni wayenelisekile ngempela khona-ke wayeshisekele ukuthi abantu bakubo babezobona futhi leso sibonakaliso futhi basikholwe emva kokuba wayesenelisekile ukuthi lowo kwakungumesiya ngoba wamtshela lapho inkathazo yakhe yayikhona wathi mnumzane siyazi ukuthi uma umesiya efika uzokwenza lokho wathi nginguye wayazi ukuthi umuntu ongenza leyo nto ubeyo bengempela ekhuluma iqiniso udinga uNkulunkulu yebo indoda uNkulunkulu abengayisebenzisa ngaleyo ndlela ibingeke iqambamanga kunjalo iyokutshela iqiniso wathi nginguye Futhi wayechuchuma kakhulu ngenkathi lokho kukhanya kuphokokela kulelozi. Wagijima wangena emzini, wayenelisekile ngempela noma ngabe wayefanele noma khabo. Wagijimela emzini futhi watshela labo orabi nabapristi nabo bonke abantu ezitaladini, abantu bemakethe naphezulu kuyo yonke ikrosa. Futhi ehamba ehla enyuka ngesitaladi efakaza, uzani nibone indoda engitshele izinto engizenzileyo. Thatha ibhayibheli lakho, buka embhalweni ngoqwa ngabe lelo akusile iqiniso ukuthi lowo uMesiya impela na? Wayenelisekile yena uyovuka ekwahlulelweni futhi alahle izinkulungwane zabantu abavele United States lapha. Impela uzokwenza. Niyazi uJesu wathi indlovukazi yaseningizimu iyakuvuka ekwahlulelweni ibalahle, ngoba iyafika uzozwa isiphiwo sokuhlakanipha leso Solomon ayenaso ukwahlukanisa okufihlakeleyo. Futhi wathi omkhulu kunoSolomon ulapha impela, kodwa noma kunjalo abantu babengeke bamkholwe. Impela wayenelisekile futhi wayefuna abantu bakubo ukuba abaneliseke. Yabo emuva kokuba wayesenelisekile khona-ke wathola ukushisekela ngabantu bakubo. Wayazi ukuthi lowo kwakunguMesiya, wayazi ukuthi yilokho iBhayibheli elakusho ukuthi kuyokwenzeka lapho uMesiya efika. Yena wathi siyazi ukuthi uMesiya othiwa nguKristu lapho efika uyositshela lezo zinto, kodwa ufanele ube ngumprofethi. UJesu wathi nguye kodwa-ke waneliseka ngoba wazi ukuthi umbhalo washo njalo, futhi kwakulapha wayenelisekile khona-ke wayeshisekele. Yena wahamba futhi watshela omunye umuntu. Manje uJesu wayenelisekile ukuthi wayezovuka ngosuku lwesithathu. Wayeneliseke kakhulu, wathi dilizani leli tempeli futhi ngizolivusa ngosuku lwesithathu. Ngani na? UDavide emibhalweni ngaphansi kokuphefumulelo umprofethi. UDavide wayengumprofethi, niyazi uDavide ngaphansi kokuphefumulela waprofetha futhi wathi angiyikushiya umphefumulo wakhe esihogweni, kanjalo angiyikuvuma ukuba ongcwele wami ebone kubola. Futhi wayazi ukuthi isikhathi esithile phakathi kwamahora ngamashumi ayisikhombisa lambili ngaphambi kokuba ukonakala kungene kulowo mzimba wayezovuka. Amahora ngamashumi ayisikhombisa lambili, izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, wathi litilizeni futhi ngizolivusa futhi. Neliseke ngempela kunjalo ukuthi uzophinde alivuse futhi. Wayazi ukuthi imibhalo angeke yehluleke. Haleluya. Ngenelisekile ukuthi unguye ezalwana ngodlala phakade. Ngenelisekile enkonzweni nasemlayezweni engiwushumayelayo. Ngenelisekile ukuthi uyiqiniso. Ngenelisekile ukuthi le mibono ivela kuNkulunkulu. Ngenelisekile siphila ezinsukwini zokugcina. Ngenelisekile ukuthi wona kanye nomoya kimi manje ngumoya ongcwele udumo. Ngenelisekile ngempela, ngenelisekile ukuthi indlela kamoya ongcwele ilungile. Ngenelisekile ukuthi indlela yeBhayibheli iqiniso. Ngenelisekile ukuthi lona nguJesu Kristu lapha manje. Ngenelisekile uma simkholwa ngalo mzuzu. Ngenelisekile ukuthi uzaphilisa wonke umuntu ogulayo ngomzuzwana ukuphazima kweso. Ngenelisekile uzothululela umoya ongcwele phezu kwalapha, kuze kuthi kuyoba khona ukumemeza kunjalo, kuze kube nzima ukusho obekuzokwenza. Ngenelisekile. Ngiyakukholwa ngenhliziyo yami yonke, hayi ngoba sengiyindoda endala. Ngashumela lokhu ngenkathi ngiseyingane, ngingakabi ngaphezu kweminyaka engamashumi amabili ubudala. Bengilokhu ngenelisekile kusukela ngalolo suku wahlangana nami emfuleni. Haleluya! Ngenelisekile ukuthi ulapha manje. Ngenelisekile nalensika yomlilo, yinsika yomlilo efanayo eyayikanye no-Israyeli ehlani, yinsika yomlilo efanayo ekanye nebandla namhlanje udumo. Ngenelisekile, ngiqinisile, nginikele ngempilo yami ngenxa yayo. Sengiyishiye ikhaya nakho konke okunye, nginikezeni yonke into ngayo. Ngenelisekile ukuthi iyiqiniso. Ngenelisekile ukuthi ulapha manje. Ngenelisekile ukuthi lo moya olapha manje ngumoya ngcwele. Ngenelisekile ukuthi sipapathizelwe emoyeni wakhe khona manje. Yazi ukuthi iqiniso. Ngeneliseke ngempela ukuthi uJesu Kristu kuyena ezalwa namuhla naphakade. Ngenelisekile, ngenelisekile ngokuphelele. Leyo ngelosi yahlangana nami phezulu lapho futhi yangitshela ukuthi wenzani ngamaphambi kwabahetheni ngezinkulungwane namashumi ezinkulungwane wena uthi awesabi na qhabona umzane ngenelisekile ukuthi livele kuNkulunkulu ngenelisekile ngoba belingokombhalo ngenelisekile ukuthi yingelosi yenkosi ngiyakukholwa ngakho konke okusenhlizweni yami. Amen.
I'm convinced if we would ask God for anything, he'd give it to us.
Ngenelisekile uma besiyocela noma yini kuNkulunkulu ubezo sinika khona. Wena uyesaba nje, ungesabi, ulapha.
I'm convinced that very spirit that you feel.
Ngenelisekile lokho ukuthi wona kanye umoya eniwuzwayo, umoya ongcwele ohamba kithi. Ngenelisekile ukuthi lowo nguKristu. Amen. Ngenelisekile ukuthi khona manje ukuthi lokhu yilokho engikubukayo lendingilizi yokukhanya phambi kwami. Ngenelisekile ukuthi lona ngumoya ongcwele. Ngenelisekile ukuthi umbono uphezu kwamehlo ami. Ngiyazi ukuthi unguye.
God. Christ is not just a prophet, he's God.
Amen. Wonke kutevele emhlabeni leli hora. Kulungile. UNkulunkulu, uKristu akasuyena nje umprofeti, uNkulunkulu. Akukho kusilele ngakho. Asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje. Angeke nje ngisashumayela, he? Ugcobo lunjena pho.
Blessed be the name of the Lord. Thoroughly convinced.
Malibonge igama lenkosi ngenelisekile ngempela ukuthi unguJesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade.
Heavenly Father, I'm convinced that you.
Baba osezulwini ngenelisekile ukuthi nguwe. Ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi njengoba ngisuka kulomsamo kulobu busuku ukuthi uzokwenza ukuthile okukhethekile. Fakazisa kubantu kanye futhi ukuthi nguwe. Nginikela lezi zethameli kuwe. Nkosi, sisezandleni zakho. Yenza ngathi njengoba ubone kufanele. Egameni likaJesu. Amen.
Something happened. I'm convinced that God is here.
Ukuthile kwenzekile ngenelisekile ukuthi uNkulunkulu lapha.
Any prayer cards?
Ngabe wakhiphile amakhadi omkhuleko noma yimapha amakhadi omkhuleko na? Khabo asiwadingi. Ngenelisekile ukuthi ulapha.
You believe it? If you're thoroughly convinced, say, Jesus, I touch you with the feeling of my infirmities. I believe that Brother Branham has told the truth. He's just a man, your God, but I believe he told the truth because it's a word. Let it happen, Lord. Let him speak to me and tell me. Make me convinced.
Niyakukholwa na? Uma unelisekile ngempela thani Jesu ngiyakuthinta ngokuzwa kobuthakathaka bami. Ngiyakholwa ukuthi umfowethu Branham ukhuluma iqiniso. Ungumuntu nje wena uNkulunkulu, kodwa ngiyakholwa ukhulume iqiniso ngoba yizwi. Makwenzeke Nkosi, makakhulume kimi futhi angitshele, angenze ngeneliseke.
Here it is already in a meeting. That lady sitting there.
Nanti selivelele semhlanganweni lelo ninikazi elihlezi lapho likhulekela isimo sokwethuka intombazanyana yalo inalo ukuvimbezeleka. Uzokukholwa na umama ugula ekhaya? Yiba nokukholwa ungangabazi ungaba nakho okucelayo.
I'm convinced that the same angel that come down in the form of a man to talk to Abraham with his back turned to the tent is the same one here tonight. He promised it would be.
Ngenelisekile ukuthi ngelozi efanayo eyehla ngesibo somuntu futhi yakhuluma noAbrahama nomhlane wayo ofulethela ithende yiyo ofanayo lapha kulobo busuku yakwethembisa ukuthi kuyoba njalo.
I believe that same angel anoints us because it was God. Do you believe it?
Ngiyakholwa ukuthi leyo ngolosi iyasigcoba ngoba kwakunguNkulunkulu. Niyakukholwa na? Kulungile. Sarah phakathi lapha ndawo ukhuluma kuNkulunkulu. Ngenelisekile tete wethu, ngenelisekile mfo wethu. Ngiyazi ukuthi iqiniso impela yilo.
There's a lady sit behind me. She got a heart trouble.
Ukhona ininikazi elihlezi emva kwami linenkathazo yenhliziyo lihlezi ngongemuva kwami angilazi limi ngaphambi kwami lingowesifazane ophakathi nendima yempilo alisilo elalapha livele Virginia inkosikazi Fox uJesu Kristu yakuphilisa uhlezi khona lapha ngaphakathi asibone lona nguye khona lapha kholo. Niyakholwa na? Uma ningakholwa, zonke izinto ziyenzeka. Ucabanga yini ngakho ninikazi na? Ngabe wena nami sizihambe omunye komunye na? Uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe na? Uyakholwa na? Nenkathazo ekhanda, kunjalo igama lakho ngunkosikazi Mo. Uma kunjalo phakamise isandla sakho, yale khaya yaphiliswa.
Someone appeared before me here. Here it is, someone. It's a woman. She's got cancer on the breast. Mrs. Rhodes, believe on the Lord Jesus Christ. I don't know the woman. God knows it. Thou canst believe all things are possible. Right.
Ngiyakholwa na manje umunye phezulu lapha phambi kwami lapha nakhu omunye nkosifazane unomdlavuza esifubeni nkosikazi Rhodes ikholwa inkosini uJesu Kristu angimazi esifazane uNkulunkulu yamazi wena ungakholwa konke kungenzeka kunjalo.
A man sitting on a plane. Tulsa.
Indoda ehlezi ngaleyo ayikhuleka iphume eTulsa nomzana eHollywood khole inkosi uJesu Kristu hamba uphile yiba nokukholwa yilokho kuphela nakho angiyazi indoda angikaze ngiyibone empilweni yami siyizihambi kodwa kunjalo ngani na uthinte ukuthile unelisekile na unelisekile ukuthi uNkulunkulu eligcine izwi lakhe na. Uma unelisekile, mangaki kini abanesidingo na? Manje impela njengoba usifazane acabanga emthonjeni. Buza laba bantu, hamba ukhulume nabo noma phi lapho be ngibona umunye, yebo, umunye. Lalelani, nibone ukuthi ngabe kuqinisile noma cha. Manje kuzungeza isakhiwo, isakhiwo sonke sicotshiwe indawo yonke. Ngenelisekile ukuthi ubukhona buka Jesu Kristu buzophilisa wonke umuntu lapha. Ngabe unelisekile ngokufanayo na? Ninelisekile ukuthi nginitshele iqiniso na? UNkulunkulu uyaqinisekisa ukuthi nginitshele iqiniso. Khona ke ngiyale ukuthi nimi ngeke ngiyawuzeli futhi nemukele ukuphulukisa kwenu egameni likaJesu Kristu. Uma ninelisekile phakamisani izandla zenu kuye futhi ninike udumo. Baba sezulini umoya ngcwele ugcwalisa lesi sakhiwo banelisekile ukuthi usathane ohluliwe egameni likaJesu Kristu sathane phuma kule ndawo lapha senelisekile ukuthi lokhu ngubukhona bukaJesu Kristu lapha futhi kuya kwenziwa. Amen.